NgokukaMark 3, khona wabuye wangena esinagogweni, kwakukhona lapho umuntu onesandla esishwabeneyo. Bamqaphela ukuba uza kumphilisa yini ngeSabatha ukuze bambeke icala. Wathi kumuntu onesandla esishwabeneyo, "Sukuma ume phakathi." Wayesethi kubo, "Kuvunyelwe ngeSabatha ukwenza okuhle noma okubi yini? Ukusindisa umuntu noma ukumbulala na?" Kepha bathula. Waqalaze babuka ngokuthukuthela edabukile ngobulukhuni benhliziyo yabo. Wayesethi kulowo muntu, "Yelula isandla." Waselula saphiliswa isandla sakhe. AbaFarisi base bephuma masinyane bacebisana ngaye nabakaHerod ukuthi bangambhubhisa kanjani. UJesu wasuka kanye nabafundi bakhe waya ngaselwandle. Isixuku esikhulu samlandela sivela eGalile naseJudiya, naseJerusalema, naseIdumiya, nangaphesheya kweJordane, nangaseThire naseSidoni. Isixuku esikhulu sesizwile konke akwenzayo seza kuye. Wayeseyala abafundi bakhe ukuba isikebhe simlindele ngenxa yesixuku sabantu ukuze bangamcindezeli. Ngokuba wayephulukisa abaningi kwaze kwathi bonke abanezifo bawela phezu kwakhe ukuba bamnamathe. Verse 11, nawomoya abangcwileyo bathi ukuba bambone bawa phansi phambi kwakhe, bamemeza bathi, "Wena uyindodana kaNkulunkulu." Wabayalisisa ukuba bangamzwakalisi. Wayesenyukela entabeni wabizela kuye abebafuna yena beza kuye. Wamisa abayishumi nambili ukuba babe naye nokuba abathume baye kushumayela. Babe namandla okukhipha amadimoni. Wayesemisa laba abayishumi nambili, uSimoni owaqamba igama lokuthi uPetru, noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo kaJakobe, labo wabaqamba igama lokuthi obowanegeso kungukuthi amadodana okuduma. No-Andrea noPhilip, noBartolomeu, noMatewu, noThomas, noJakobe kaAlfewu, noThadewu, noSimoni umKhanani, noJuda Iskariote wamkhaphelayo. Verse 20, wayesefika ekhaya isixuku sabuthana futhi, ababesabanathuba lokudla nasinkwa. Abakuwe sebezwile baphuma ukuyombamba ngokuba bathi uyahlanya. Nababhali abehla bevela eJerusalema bathi, "UnoBhezebuli ukhipha amadimoni ngombuso wamadimoni." Wayesebabiza wakhuluma kubo ngemfanekiso ethi, "USathane angakhipha kanjani uSathane na? Uma umbuso wahlukene wodwa, lo mbuso ungeme. Nendlu uma yahlukene yodwa, leyo ndlu ayizukuma. NoSathane uma ezivukela yena ahlukane, akanakuma kepha uyaphela. Yebo, akakho ongangena endlini esiqhwaga, aphange impahla yaso uma engabophi kuqala isiqhwaga, andukuba aphange indlu yaso. Ngiqinisile ngithi kini, abantwana babantu bayakuthethelela izono zonke nokuhlambalaza noma kungakanani abangahlambalaza ngakho. Kepha lo ohlambalaza umoya ongcwele kanakuthethelelwa naphakade, kodwa unecala lesono esingapheliyo, ngokuba bathi unomoya ongcolileyo." Kwase kufika unina nabafowabo bema ngaphandle, bathumela kuye bembiza. Isixuku sabantu sasimphahlile bathi kuye, "Bheka unyoko nabafoweni nawodadeweni bangaphandle bekufuna." Wabaphendula wathi, "Ngubani umame nabafowethu na?" Waqalaza ebuka ababehlezi bemphahlile wathi, "Bhekani, nangu umame nabafowethu. Ngokuba owenza intando kaNkulunkulu nguye ongumfowethu nodadewethu nomame."